bisenge kale bibaamu abasavu kanyimbe ku byolongo ojjamu mazina bannange wendivaawo walivaawo okunyolwa ebiddawo tebyenkanankana kyo kimanyi bawadde baagereesa nti awaakula ennume naye bukyanga kawali avaawo paawo yasika twabaddawo era twajja nebyaffeera b'ennaku bambi ebibi eyaziikwa nabyo kuolwo lwennyini wadde bamu bakopperera bagonza obulago naye eryango lyekawali alyawo kukale nange wendyo wendisaaliza abampagira bawadde waalibaawo abajjanga bwe kiba kale nno mwasuzeemu tyanze gyendi buli lukya lusinga obuzibu kulwyisa ekyo kikulu si ndwadde sinjala siwavu kakati teri nabwe weewoleza ndiraba bwe biri bw'otindera enjala kakuti eri emasaka yakuddamu ebusunju weebawenja akawogo owavu okutunza bibi omunju obuwone ate agula yatunze enjwene ensi etabuse abaafa ne kabatanda ne bakyusa obuufu bazimbula kirengogo baviire ekibabu bamotoka yava mu kkubo kati eddukira mu nsaalusaako obusaka egira ne yeggunda muganya akanene abamu ne tukunkumuka abafa ne bafa abamu ne bawambira ku boodi wabbali kyokka avuga yadiima lumumpa okusala eseerera ne yeekiikeebedde masaka n'ekyamukaawo n'ediima ngedde busoga kondakita yakyankala n'anoona omuvuzi olwa siteegi kwetikkulira ng'eziisa ekyeyava baka ekitiiya te nga kinene ku siteegi atiwaayiwayo abafa ne bafa simanyi ebiziyiza bya bbaasi eno duniya ebyafa buli lwalinnya neyisa empewo abakyalemedde mu bbaasi tulina obulamu wadde abamu kantolooza agenda abagoya waliwo abatudde kumpi n'ewatuula omubuzi beeweeseza abezungirizi baviire ekibabu naye ngeri gye baddukira gyeteba mmere ogw'okulya gukyabasibye ekyokka olubuto baasi duniya ew'omuggoseeko agatuli zisakabuzo bazaggwamu egenda etukuba yakola n'obukakyagi kale wulira eddala nezibungujjokkira ku luli ekyo si kya bulimba kati rabayo omusana owamma baasi duniya kekete lyennyini seeno nga lumamyo tusaasire tutudde bubimpaawo kyakkola naggambye ku siteegi bweyitako wiisi tekyayimirira abalimu okufuna mmere kati njaleere mu bbaasa abaali abanene maama embuto zigudde kulisaako amatama abakalu bayisa emikono mu madirisa ne banuula ku misoolirwa eyisa awali emmere oyo afunye eno mu bbaasa abanga kabaka mwennaane mumuvunnamira bawe ku mpeke driva yandikyusiddwayo n'atutamye mukama n'otufuunira omulala n'avuga empola oba otwaleko mu bbaasi oba otwaleko mu ggalagi bbaasi duniya efune mu saaviisi kaakati ddalo amazima kekete nnyo yonna enkuyege zaagirya akayumba konna konna bituli kondakita omugambeko nayadde ku nkola ekitiiyo kyatutikkuzisa taata kinene ati yataaba tonnatuuka kuva mu kirabe myaka 21 n'enassaako abaweri ayi taata maayikka todda mu ntebe baasi yeedobonkanya egikyusa abakozi bw'oteekamu obabuulira esiteegi zennyini gwerina okutikkulira ng'ate mu nkola naye tufa tuggwawo yamba mukama olw'embeera embi eri mu baasi duniya Siti ya basi kwe tulineni Navali moto unze kobo mwa nibufa Efuse ya kulimbaga na ulire naku Ereri mwogo kukuru ulie yomukumi Lelo Yesu ya fuka Yesu simanyikale Kulio mwa mkugamba bubwe na nozijiri Kulio mwa wakanya muneti nze mumanyi Banatela kukuataka na vete mbali Yesu giro tutangaze shiro chibabu Tulinda budde uli abantu bafa Inspekita jenero Yesu kabaka Giro lambule kubasi ndopi kakati Atubanyi yovu kukuru wabuli tucha Atengi mbakazi kumu Yesu wenjini Kaliaka binja kakuita isa masia Na wasevini sitte babo wabali Abadu ventu na wasodokisi babo muntewe Eze mabega mubasi ndulu yevuga Mboli ndaba kuataka ni Yesu yogera Zindaba ya wafungiza basi itabuse Atumu umukulu tamaga magacho nchimanyi Tugambire muhamadi na ya jekuno Kampuni ye ya chankala na basi jinyie Ili mwakirinja chava koza wasali mbali Deita watabuliji mulu warabu Mulu ganda wendi bandifunye ni dandibawi Bachankala na nivanawe bulirunapu Kukubombia bachankala numutufa atubuze Koze vino visana iye na njini kali Aweko jatu tangaza watu matize Chibasi chichikate ya temwe muli entaru Omutu alabye naku mbasi dunia Basi mwami mkulu chokene isateja mumiaka jimchirabi Asajalata mbasa linga kabaka Atikula na bachavula yumairi kumi Uomogera kukutu tikuza tefitina Akuta mundi gendo kusabeba kukue Maika jasula chesha lechirie vule Siri nawe mtu kila kondo pekwe tufa Nemba jemba mbasi ngende yevule Yambula sikundi mama makweturi Atumuli yango kwa bagumuwe ya liekorwa Konda kitono kwa tula tenga mulawe Ama kage galitanda wabagenzi Depute weka ikuza wawo kutiote Tuliba kuwela mbase nubunaku Okotu salweli sense bukefu kebi wabu Atema ika ya weze muyo kamwe tuli Koze ndalanga tena kwa jiri musasa Yena jeweleza nti iyo muve mchino Zenso kila daramu pyo kumanya nanyua Na ema manoto ilavira bote mkama Mbase suse vizi webi abulikara Ndwate zita javu mulu wako na basao Nepa iloti wabasa tufuze tima Nekunda kito mute mwati kuze tima Atachaso solatu se kunukulava Nebasi yenjini egende suko ukuru Wate ya lieko ledwa mwuzi singo ugumu Kena mwetuli Kuchinyo nyochi mara kutaru naku Engeni kubasi dunia jigulio ugazi Wasalamu uvinjane vulonda wafuzi Kulika vinjane rinye ria kulie njini Na wakali mwe rinye aliwabaita Pati mubasi mwuri mwuti vano balasa Vana Kenya vana Uganda na wazairi Na balala jevali geza bangereza Hava Amerika na wadasha balala angola Pati uvinja wafu karumberu kuru Kule ningano mumuntu lovulala mmeri Umido yusitirele yechi wabu Chibase yulise mito jona bituli Apabinja Uganda kalikumba oze njini Museveni adabilize mite bituli Chibase chechi katekwe tutate visagu Kalino kachisense bukemba tinga zigwa Wabula chitafe maika chusa mkola Eyo kutula nolate uo mutebe Giro dabilize basi nadala kode Omusana kukendere kusa nebituli nebikulopu byenjuba yose mwebiramu bino byengeredde nnyo byonna lubabu kalenze nayingira basi kukyalo buwere kukyalo bukadde nga nkimanyi nti wenkomya kukyalo bwana twayitawo nno ekifuba kondakita yali antikkulirawo kifuba kukyalo obuvubuka kwe tulinaye ndikonkatu kondakita mbuuza nnyo wenkoma kale nkanda kwewozaako nti nkyabula ssebo yagamba mutufunzizza basi etoniye ali lwedda n'atutikkulamu oba ku kifuba yamba taata maayi katunda kabaka tujitegedde nti basi yagenya enyiniyo takyasobola kugizza musasa ate bagitutikkulamu we batugoya kondakita bukyanyiga n'oli agivuga tekyasiba ne weetegeka oveemu mu nkola kati buli omu yeenyweza ebbaasi etabuse ekitiiyo ekikuwendulira okuyiwa ettale ebitambuliiso byobirina ate nga binofu n'ensimbi z'amayika ddunda kabaka zitegeka zibanjirawo ku olwo lwennyini omanyi yatussa mu bbaasi batulamaze batutambulira ku bbanja mpaawa kunyega bw'ovaamu ewuwe gy'ogenda n'akubalira ezijja mu lugendo olw'omaze mu kkubo enzinjuga zirina ensimbi tebakuwoza ekkomera lyeggeena gy'olisibirwa agenze talina nsimbi tebakuwoza ekkomera lyeggeena gy'olisibirwa ebyo bye mmanyiko ku bbaasi dduniya obwedda gye nzize nnyinyonnyola mu giyige ekigambo dduniya kigambo kya luswayiri amakulu gaakyo yensi eno gwe tuli bbaasi dduniya nkadde kyokka yaguma yajjawo okwotaalabako naye mwe yayita ndowoozo yali ebiziiza bikyakola ng'ensiba mirembe ne bavaamu mu mpola ebyalo n'obibi kitiiyo kyekiramula n'abato baalugendera mwatiya wattima basudde bye mulina nga nvaamu bikulu mwatwate n'ebitanda bigaabwe mba mu kkubo kanfune we neekwata ebinnya byenkuba sikundiima ya bbaasi teri mu kkubo nja kudda mangu ate twongerere ku bino kozza ekitiiyo kintiiyo ebyo ebyo bassebo